Masepala wa Mashabeng o hlolehile ho thibela bothata ba dikgwerekgwere. Ha Masepala wa Mashabeng o tswela pele ka ho senya tjhelete ya baahi ba patalang ditshebeletso, baahi ba motse wa Ordinaries ba phela ka hara dikgwerekgwere. Bohlaswa ba masepala ba ho thibela dikgwerekgwere bo etsa ditlamorao tse kgolo ho baahi le dikgwebo tsa motseng. Lefapha la National Department of Water and Sanitation le behile tjhelete e kana ka 150 million ho lwantshana le bothata bona ka November 2022, empa ha hona phetoho. 150 million ke karolo ya tjhelete e kana ka 425 million e beheletsweng ho thusetsa dimasepala ho lwantshana le mathata a dikgwerekgwere le ho lokisa di-pump station le di ho lwantshana bokgwerekgwere ka kakaretso. Dibekeng tse nne tse fetileng, mokgatlo wa Democratic Alliance o kopile basebetsi ba masepala ho bula drain e kwalehileng Ordendalsrats, empa ba boleletswe hore kantoro ya majoro e romeletse batho ba sebetsang ho bula drain dihoteng tse ding. Dikgwebo le baahi ha ba kgone ho ya ka morao dijarete tsa bona ka lebaka la dikgwerekgwere tse tletseng ka morao, mme makhanselara a Ordendalsrats ba fetuile di-call center tsa masepala. Ho rometswe mangolo a mangata ho leka ho rarolla bothata bona ho motsamaisi wa masepala. Re nkile mehato o mong ka ho botsa dipotso lefapheng la COGTA le ho MEC ka ho hula ha manto ke masepala tabeng ena. Ka hodima moo, re ngotse tletlebo ho ya ho Human Rights Commission. Mokgatlo wa Democratic Alliance o ikemisetse ho tlisa diphetoho Afrika Borwa kaofela, mme o kopa baahi bohle ba ingodisitse ho vouta ka 2024.